Ngingakubuza umbuzo ngekho ntofontofo. Kusezingeni elingakanani kuwe ukuphela ukubonakala? Kusezingeni elingakanani kuwe ukufuna bacabange, bakhuluma okuhle ngawe futhi bakuhloniphe kakhulu? Ungakwazi ukusho? Usacabanga kube ngelele ngikwamukele engosini eFresh. Ngingusibalo Bhithi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Siphile emhlabeni onkonzo yawo ubuselebrithi ukuvelela. Izwe lakhona ingane encane ivese ibe negalo lokuphatha ku-Instagram. Ibe nabalandeli abamangazayo abangamakhulu kwesinye isikhathi abayizinkulungwane ngisho neyigidi imbala. Kuyamangaza lokho. Bese nathi sifakele kumqondo ukuthi simelwe ukuchuma, sidume, saziwe. Kungenjalo siba nomuzwa omzwangedwa ukuthi sizehluleke empilweni, siqonda ndawonye. Ukuba umuntu ofuna ukubonwa kuyinto embi ngoba kuchaza ukuthi uqhutshwa impakamo. Futhi njengokuba sazi ikhathi zonke, uNkulunkulu umele nabazidlayo, abayitshelayo. Futhi uyazi ukuthi mina uma ngicabanga abantu okuyibona engibahloniphayo, abanawo lo mqondo. Umfundisi wami wayengumuntu oyinikele kakhulu ekusizeni abampofu enjengami. Omunye umngane wami wakwelinye izwe, onomoya omuhle, wazinikela impilo yakhe ukudabula umhlaba ngenxa yothando lukaKristu. Kodwa soze wabazi isanhlobo ukuthi bangabantu ababukeka kanjani laba. Kuvese kube sengathi labantu abanamongo namava amangaka bafihlekile, ababonakala isanhlobo kwiningi lethu. UJesu wayenjalo. Akazange ayofuna ukuba itheoloji yakhe ishayelwe isitembu igxivizwe ngabaholi bezenkolo besikhathi aphila kuso. Kunalokho wayiphela nabantu abanganakile nje emphakathini. Uyaze ngingikubone ukuthi uma sisheshe sifike ekutheni usebenze kodwa ungavelele emehlweni abantu kusikhathi sinye, oba nokuthula ngokuthi ungubani, i-identity yakho nokuthi ikuphi lokhu uNkulunkulu akubizele ukwenza emhlabeni. NgokwaMathewu 6:1, kepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibonwe yini. Funa ningabi nawo umvuzo kayihlo osezulwini. Musukuba nesifo sokuthanda ukuduma uvelele. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Inombolo yethu ongasithinta kuyo yeWhatsApp ithi 067 706 0077.